Kuna paine biri re tripartite negotiating forum rakapinzwa mudare paramende kana kaverengwa chipiri dare paramende nemuswe chipiri munoona biri iri richibatsira vashandi zvakadi rakapasiswa mutemo.
Tripartite negotiating forum ingangobatsire chete kana washandi waine simba rekuti zvavanenge vabvumirana zviitwe chinzvimbo. Zvatinoona kune TNF bill riripo riri kunzi rinoda kunzi riitwe mutemo. TNF bill iri rinoti zvamunobvumirana ku TNF marecommendations eku cabinet. Saka munongoita marecommendations zvamunobvumirana hazvikusungei, hazvisungei anyone. Munorecommenda ku cabinet. Cabinet ndo ichachibosachi zvinhu zviyo ne force of law zviyo pamutemo through law making process.
Avo ngari nyanzvi munyaya dzishindi nemabasa vaThomas Mingwe vanhare muHarare naChikande Miri West 7. anasi. Mudaili nyu mune nyaya yoti pame nuku chukira kuti mamilo akata ya ze ukumi mnika unga kukonzi la kukara kwe jizo mnika yele mepana uwa repa ya zibabu meyo mune funganu atuweza kawa shikari kareza jimane mga mila songri kwa hizi vise proyesi kikudre gberu rasa kumvayi kato gamre gberu kriyuta imbu rasa kwa mwine zilisha yega mnyu mwine chope pari kilele chola kwa arako ukumi kuma makumari mwine kato wane tuwele ichimasura
Waka bra kaura umana wet kro wako bamusere asem school highlands ranch. Aka sula Dean Epson, amako gumina masere na Alec Martini, anema kore gumine matantu, uye wakani swambiri kedare red mosha enchishanu. Mujunga iri we Libya wafa is al Sarraj, vati wari kukubiza nae General Khalifa Haftar, wari kutura nye kane jisima. Wa al Sarraj vati izi zofuna kushuru wa nesimba, nikuti General Khalifa, wari kutisa nechisa urumede ilipa mtimo. Wakadema Libya vano tia vana pasa kuti atikirira apandiyani asi wanga kuti kusana kute. Shini pagotika shika muamika, retende mavlas mganya huye uje shawarwa ni shawarwa shi Zimbabwe shafu dani zuro msardo ya usa Afrika.
Ndika imani wa mtana, kutika ya kini, kwa hindi makini ya kutika wakana 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 kini, kwa hindi makini ya kutika
wakana kini. Chini shumika tishunga azizgue, ne chwa nasi kwa muru kufoteko sika makatisa ne Zimbabwe.
Kwa hindi makini ya kutika wakana kini, 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 kwa hindi makini ya kutika wakana kini,
Miti zoro wete Zimbabwe kugara mwomo mwomo Afrika Kuna sifu mawanga nukuvote Nore kwa mwuri
Naka kwa hivyo kwa mwagana Asambo wakwe Mwagwe mwote 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 mwote
Africa. Washington DC